Gushaka mukiza we nagomba shakwigenza difuza kumora hafi gumyunyi komereze sinzagi toniya umbwiri zibyushaka Nachambuza kuzahuri gukurikira uja Agushaka mukiza we kukonoroshe cyane Ni ungi bibi nkomeza nta wundi bitezeho Sinzagi licho ninya ungiri sibyu shaka nacambuza kuzahuri gukurikira uja Nagushaka mukiza we aho ndi muri isi mumuvumbi no kuzuba mubimba waza byose sinzagi toniya ungiri sibyu shaka nacambuza kuzahuri Zawe ngirizi bitunganye ungeze kuri yorodani umeno kuyambuka sinzagi toniya ungiri sibyu shaka nacambuza kuzahuri